Abantu ababoshiwe njengamanje bahengulungwane ezimbili namashumi amabili namashumi amabili
What? Master.